One, two, ready, and. Na panda puraha, na panda matumaini, na panda mani, na panda upanda baraka, na panda furaha, na panda matumaini.
Gonna wear